Nasanyusa okubala babalungi abanninze ntendereza mukama eyasazeewo n'enzigya bukedde nanzijukira ani yali amanyi kakasanga ntuukidde wonneetagira sookojjeo nti kula obubaka bwe nnina yadde buli mwennaku mmanyi ng'onooyiga mukono osobola okweyamba ettoofa kiri ow'omwana w'omugenzi kayonjo okumutala nnabugondo kyokka beekasanda mbaka akasanja kuyimba mumpagire bannange kikandwa ne kabuluutu bukuyana ab'emyansi mumpagire bannange kasanja ne nnakawala ne nnabingoola awo ndowooza munzijukidde munsonyi w'enzize mpola ndudde nga nkyategeka era kati nsumuludde yewaffe ndese walungiko tubadde bulungi kuba enkuba twagifuna ebyebyo byonna etonya n'abamu ne twesimbira ekiwogo olw'okwerinda ekidde tonye bwetyo mu maaso waali yakabyako omusana omungi ate ekintu kino kikakase kuba buli lw'olinnya akasozi kokkirira ate emboozi yange kuluno njagadde twogere ku kino kuba enjala mbiibwibwa kyuka kyekyewuunyisa kyovoola bantidde nze njala okugwa bwetuulemu okusiigira weebeetonyera kalenda gyotunuulira olyokosige emyezi mwe yatonyera nga ne guba musana tulidde wakakutiya enjala lwerigwa weve munyweze enkumbi weyambeyambeko enkabala jyanguyira oteme kasooli ekisambu kisambula oteme lumunde nambaala ekyoganya okumussa mu ttaka emyezi giba ebiri ng'olya ssente zo ebinyeebwa wagayaala luno tobiirimye ffe waakiri tusimbire nno ku mboga obuboga n'ennyaanya nno z'olaba ssente ebeeramu ne kuggaali manse mu nkoomi ng'okola nnusu obadde kyateekwako n'okaaba obwavuutyo n'obulo buli mwotereke enjala nanti yiyijja ate erudde okuyita eno emyaka egyo twagiraba njala akabuuti yabange yagwa njogerako omusana lwe gwayaka ne guyandaalaza omuddo ne gukala ne guggwaawo emwanyi zonna zaaleryawo olw'omusana so nda nnyayakaaliira omusana gwali musufu gujjukira omusana ogwo mulonde yenna yawumba omusana gwayaka mungi gwayaka omusana ogwo kale ensuku zaakutuka nkugambye nga nsanja nsaawo omusana gwememula ne mpulira ku leediyo e Masaka kyali bubi nnyo mu nnyendo kyasukka ne wabaawo eyasiitula ku ssigiri akaseppiki nga yebbiraku olwale mu kiganda yabaaluma nkugambye kyali bubi nnyo mu mpagira abaakiraba bulemeezi yakamukaana amazzi ne gabula bwayaka omusana ogwo obwana okwekaabya onookola kiye okujjako ekiwoga ate ekikaawo okufa obufe nga weesunako okukifuna kyenva nkusaba weetegeke ekijja omanya okitegeera yayagala abokugenda mugogo gwe yali talina ebyembinga binajjo tuyana ku makya yali lubuto lukulu nnyo ng'atuusiza olwazika ekikola ky'ekisaane kijja azadde akaana w'atamangu ddala asindisako okubiri bwali bulongo mu nnimiro ya muwogo gw'abadde asinye obwana olwakaaba ne bukatyaba nnyini muwogo yawulira era yajjirawo muwogo we gwakuuma ataani akaabira yono kye yava jayerolere nalongo yalaba nno obudde bwa mubijjira olwa muwogo omusimu ono ng'omusajja atumbudde ye nang'atamye buko kizibiti nga kiryawo amaaso kwe gaggukira nkugambye n'aswakira ate n'ekisa kyamubula keyazunze enkumbi ati ku bwana kwe yasookera abuukubye enkumbi bufe nalongo yeegayiridde nsonyi wa taata mbonerezze sajja lyazza mu busungu nnyo kitaawo sinzeegendeeri somayo saala naawuffe yamuwa akadde ensaala eggwe namuca enkumbi emu kumutwe bambi nalongo n'asambagala bambi nalongo n'asambagala n'abakefumulyawo bwanukula enduulu yasanga bambi omukazi ali awasamba n'obwana nga bulyawo obufo obulongo obuwaya bwakutuka era n'ebukuukako kyavaagolola ebifumu ery'omutemoli n'amutujja omuwunda ne gumusensera yamukwata walungi mu kifuba nagwa balemirambe naawo mumanyiwe giweze mubadduukirize n'abaali abangiko nang'omu omwe n'ajjira okutuuka mu nnimiro musajja wo ng'alyawo yeeziribanga ng'ekirako n'enfirimu w'okwewumiza nakyannyo kye nnalaba era bobeera tonnakwa ebintu bingi nnyo by'oyinza okusanga ero soolwatuuka poliisi n'enonebwa naleka nno nga baapima n'enneeviirayo abantu b'ensi eno baalina obukambwe n'emitima egy'effujjo gyansolo obusolo bwettookya obwana obwowo obukenya obuto yandise nno obwana omukazi n'amuleka eyo nno mu ensi mwe tuli bye byonna ebiri mu nsi mungwaba nsaasire eyo nno y'ensi mwe tuli bye byonna ebiri mu nsi mungwaba nsaasire kero simbe mu muwogo todda mu kwezinga ebya muwogo biwulidde lwendidda mulindaga muwogo gwe mwasimba nze birinjala zeetaaga alaba ku jjajjanga eseforoza bazaala mumugambe mmutumidde onsonyiwa okukuugula munnanga essaakyawambadde bubi nnyo mu nsi ndi mu kkubo jjajja nno kale mweraba ŋŋenzo owo ekijja omanyi okiwulidde kale mweraba ŋŋenzo owo ekijja omanyi okiwulidde